radio ijwi ry'America ivugirwa Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwe n'ikiganiro agasaruka buraga umwe hari kuba muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana Nongeye kubaha ikaze ku ijwi ry'Amerika mbifurije umwaka mwiza w'2025 uzababere uburumbuke mubona abandi mwatandukanye ndabifuriza kubabona uyu mwaka muri iki kiganiro gisoza umwaka gitangira undi ndifuza gusubiza amaso inyuma ngaruka kubagize amahirwe yo kuza mu kiganiro bashoboye kubona babo
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga hamubu uyu mwaka 2024 wabereye mwiza harimo Denise Mukamubano washakaga umuryango atazi naho akomoka Mukamubano atuye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Ruhango akagari ka Nyakarira mudugudu wa Kayove yahuye na se wabo Leonidas Bihoreye atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba akagari ka Butare umudugudu wa Kanani ni wihoreye aribuka uko batandukanye
twarahunganye turagenda tugeza hagati ya Ruhenge na Gisenyi ahantu hari isoko rya Vunga hari ku mugoroba w'ijoro nibwo twatatanye tumaze gutatana tugiye ijoro ryose hanyuma ngarambe nabo twahirukanira twarinze twambuka tugera muri muri Zaire hanyuma njye nerekeje i Mugunga ngarambe n'umugore baje kuza mu nyuma babigoma ngarambe n'umugore wabo baje kwitaba yitabye Imana hanyuma abana bo rero batoragurwa n'imiryango abagira neza ntabwo yigeze niga ku kibuga cy'indege ngarambe n'umugore niwo baguye hanyuma abana rero bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana abana na nyirakuru ubyara nyina tunahungutse barahunguka nanjye ndakomeza nganya amashyamba aho umungutse usanga nyirakuru yamutahanye nyuma bwaje gushaka umugabo no gushaka umugabo baragenda bigira ibuganda ariko njyeweho ndahari hanyuma ndetse wabo hari na banyirasenge batatu na nyirakuru ubyara nyina ari uretse ko yari atuye Musanze muri Ruhungo ubari mutebagi iburasirazuba afite na ba nyirarume hari uwitwa Semuhire hari uwitwa Mugabo ukuze hari n'uwitwa Nyandwi na Mandi afite na nyina witwa Mukakamandi duturanye hano rwose mu kagari ka Butare ubwo ni mukuru wa nyina ababyeyi bamaze kwitaba Imana najyanaga n'umukobwa witwa Denise wakoraga Seyiseri aho nzagoma ibigo by'igomba byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo mukuru tumaze kumubona umwana ndamubura amaze kumubura nuko ndarekera nkomeza kwibaza uburyo umwana nzamubona nibwo nibajije uwagana agasoro kaburaga ku ijwi rya Amerika mukamfasha uburyo umwana twazabonana kuko byose tugihamye ko umwana rwose ashobora kuba ariho
ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufashe
ikiganiro cyo nagikurikiranaga acyumva yuko hari abagira amahirwe akabona abo bana ariko nakurikiza ukuntu umwana yahunze angana nk'ababyeyi bazi byatumye ndindira ariko nkomeje kumva ariko n'abari inyuma yaho gatoya bwijije babonekane ko nanjye navuze ni uwashakisha umwana abifashisha aya mwana ko muzana uwo mwana cyangwa mu kimwe yaba akiriho ngaba namubona akamenya umuryango akomokamo
hariho no mu kanya twavuganaga hariho niba rero umbwira yuko Mukamubano ari ryo zina rye ubwo yaba ari uwanyu
nitwa Mukamubano Denise
mbese mbere yuko muhunga mwari mutuye he ari se ngarambe yari atuye he
aho twari tubonye ho dutuye hahose nitwa muri Shango aho baje guhuriza Shango Shanandiba bakabigira umurenge umwe ubu tutuye mu murenge wa Nduba n'ubundi hahoze ari muri komine Gikomero
ngumva kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro buretse gato ndebe yuko Mukamubano mubona
Yego.
Karame.
Ni vemise nshimimana ngiye guhamagara maze kuvugana n'umugabo witwa uwikoreye Leonidas ambiye yuko ari murumuna wa papa wawe. Umugabo wawe ntagarataha?
Oya.
Tawundi muntu mukuru muri kumwe?
Tawu.
Ubundi ntago mbikunda gutanga makuru nkaya ngaya umuntu ari wenyine. Kubera ko umunsi uciyikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyuvuga ko ari so wanyu utumvise icyavuga kugira ngo ubiyumvire. None rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza. Ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate umugongo nkuko wanyize bikomeze unyizeze ngo utware ubugeze mu biganza by'umuryango wawe muganire. Aracyategereje hanyuma ushobore gusinzira kubera ko ntabwo wabishobora kurara umutegereza gatoya. Denise ari hano kuri telefone, nawe uwihoreye urahari? Ndabakiriye mwembi ku Ijwi rya Amerika. Reka mpere kuri wowe muze uwihoreye. Uyu mwana wambwiraga yuko ari uwawe, musuhuze ariko umubwire n'igisekuru cye, umubwire uwo ari we.
Denise muraho?
Apana
wanjye ho muraho. Yitwa uyu rero ni dasi abandi murumuna wa papa wawe. Papa wawe rero mugwa mu ntege, ndi murumuna we. Twarahunganye, tumaze guhunga kiriya ku gisenyi niho twatatanye ahantu yitwa muri Vunga. Twambuka Goma kugira tujya muri Zaire, ntabwo twari tukiri kumwe. Hanyuma naje kumenya yuko yitabye Imana n'umudamu we, ko yitabye Imana. Ukaba ari ufite mukuru wawe witwa Mukangabo Erenesina. Twaje kumubona mu mafoto, tumaze kumubona mu mafoto, hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina anariho. Yari afite na nyirarume, hanyuma barambwiye bati dore ni ko ugishaka, reka tumwe nyirakuru abane n'uyu mwana. Hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'Igoma hose ndagushakisha, ndakubuze maze kukubura nuko ndatuza. Ariko Imana ishobora kuba igiye gukora umurimo ukomeye cyane, itagufushe nayo kugira ngo uzatahuze kugira
ngo ufite kugira ngo arakumva, arakumva. Umugendeshe buhoro, ari wenyine, nta umugabo ntagahari. Urumva kwakira amakuru nk'aya ntago byoroshye, nanjye byananiye kuyakira. Turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira, agende asubiza buhoro buhoro. Ntabwo byoroshye kugira ngo umwana yumve yuko nta babyeyi agifite, ndavuga se na nyina, ariko n'ubwo bwose abafite. Ni inkuru atari yiteguye, yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira Imana azababona. Ariko turamugendesha buhoro, tumukomeze kugira ngo yiyakire, ashobore no kugira nawe icyo akubwira. Mbere yuko dukomeza, uwihoreye, uyu mwana amaze imyaka 30 yibaza byinshi ku ari we, ataza amazina y'ababyeyi be, ataza aho akomoka, yumva ari we wenyine. Uyu munsi urambwira uti jyewe ndi se wabo, ndi murumuna wa se Ngarambe Jean Pierre. Uyu mwana namushakishije ndamubura, uti yitwa Mukamubana Denise. Iri zina rya Mukamubana Denise ni mwebwe mwari muhaye, ni se Ngarambe wari mwise?
Ni izina ry'ababyeyi be bamwise, nanditse aranabatizwa bamwita Denise rwose. Ubwo twahunze ari umukristo gatolika, yitwa Mukamana Denise, asizwe n'ababyeyi.
Denise wamwumvise so wanyu uwihoreye Leonidas ukubwira amateka y'iwanyu, nabanje kumusaba ko kubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uriwe, wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu. Ngaho nawe musuhuze, umubwire iki kuri ku mutima.
Komera, komera,
komera,
komera, komera, ihangane.
Mbore mu
Okay, bo. Okay, donize turaza kongera. Turaza kongera ihangane. Okay. Okay, ngiye kugukupira. Turaza kongera kuvugana umugabo wagarutse, sibyo? Kukureka wenyine ntago ari byo, ntago tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine. Ihangane, diga turi hano. Sibyo, so wanyara hari nanjye ndahari turi hano kugira ngo tugukomeze.
Ngira ku rubyara nyina na bangira rome na bangira senge bahari rwose.
Nabimubwiye, nabimubwiye yuko afite umuryango mugari, ndagukomeza. Ndagukomeza. Ntago byoroshye kubyakira ariko ni igihe gikomeye, ariko ni igihe cy'amahirwe, ni igihe cy'ishimwe ku Mana. Ku Mana kubera yuko ntabwo uri nyakamwe, ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya. Kuba niyemeje kuguhuza na Wihoreye Leonidas ni uko nemera rwose yuko uri umukobwa we, kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe. Nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire. Ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari. Nta kintu mugomba kumbwira, mutagomba kuvugira ku karubanda. Ibyo mugomba kuvugira mu gikari murabivugira mu gikari. Ariko mbere yuko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijwi rya Amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero, tuguhe umuryango wawe. Nimba umaze kuyakira gatoya, uyu mubyeyi wamusuhuza?
Kubasuhuza cyane n'umuryango wanjye wose, harimo abanakiriye uburyo ambwiye kugumana n'ishaka tuzabona.
Uya muzabonana vuba. Ndaguha telefone ze nawe muhizawe, hanyuma muvugane. Muzatubwira umunsi muzaba mwemeje kugira ngo ijwi rya Amerika izakujyane ikugeze igikomero, hanyuma uhure n'umuryango wawe, tugukorera ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasero kaburaga. None muze uwihoreye, wowe uracyafite akabaraga. None rero ubonye umukobwa wawe, mbere yo kugusezeraho ngaho, mbwira uyu munsi wakiriye ute?
Nishimye kandi Imana yongeye kunyereka yuko byose bishoboka. Kandi ndagushimye Jenoside, ndagushimye Imana guha umugisha ubwo butumwa n'Imana buguhaye. Nkurikije uko numva ikiganiro Agasaro Kaburaga, kumva abo muhuza abana muhuza n'ababyeyi babo baba baraburanye, gusa Imana iguha umugisha kandi Imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano, cyangwa ikavuga iti ibi ngibi ndabisohoje kubera ko igihe cyabyo kigeze. Genda gushimiye kandi uzakomeze kunyihanganishiriza uwo mwana mu buryo buzikomera. Humura, umubyeyi ukuze afite abana barumuna be na ba nyirasenge baraho nk'ababyara bose barahari n'umuryango mugari, bose twiteguye kumwakira mu muryango kandi Imana iguha umugisha. Gusa yaguhaye ubwo butumwa.
Urakoze cyane. Uyu mwana arakumva, ari hano, tuzamukumurikira vuba aha ngaha rwose, tuzamukuzanira. None Edonize Mukamubano, wamwumvise so wanyu witegwe kukwakira mu muryango, avuga ati umwana wanjye Imana irabikoze, ngiye kongera mubone. Denise, wowe ugiye gusanga umuryango, hari abantu benshi hano ku ijwi rya Amerika badufashije kugira ngo dushobore kugera kuri uyu munsi mwiza rwose. Abo bose nabo nabo gushimirwa, ariko wowe muri kano kanya Denise, ubwo waturutswe, ubwo washoboye kwiyakira gatoya, uyu mwanya nawe ni uwawe mbere y'uko dusoza ikiganiro.
Icya mbere ndashimira Imana kuba Imana yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo. Ndashimira Imana kuba mbonye umuryango wanjye, nubwo ntabonye papa na mama, ariko umuryango urahari. Noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye muri Arifurina badafite ababyeyi babuze umuryango wabo, kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kabuze barebe ko babafasha kubona imiryango. imana niyo yahabwa icyubahiro.
Urakoze cyane rwose Donize mu kamwana byaranshimije cyane kukwakira. Uribuka tuganira narakubwiye nti nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe. Imana irabikoze ngaho rero. Ari wowe ari na sowanyu ubihoreye rero ndi dasimwese mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muze muri kino kiganiro. Uze ku ndamukiriza umufasha wawe Denise na yakomeje kukuba hafi igihe twaganiraga akagukomeza nubwo bwose atahari muri kano kanya mu gihe nkubwira inkuru nziza, ariko umunda mukirize umuhomereze umushimirire. Ngaho rero mugire umugoroba mwiza, amahoro y'Imana. Yego murakoze.
Kagasaro tugashake kazaboneka. Kagasaro tugashake kazaboneka.
Uwitwa Fish Bizumuremyi Ismael utuye i Kampala muri Uganda aritegura kujya mu Rwanda gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango we. Yaramaze imyaka 30 atabona namuhuje namubyara we witwa Nizeyimana Yahaya, atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Karama umudugudu wa Byimana.
Allo
Nshimiyimana.
Amakuru yawe Fisi ni hano kuri rya Amerika.
Ni makuru ni meza.
Wari hano mu cyumweru gishize ushaka umuryango wawe mu Rwanda, none umuryango wawe wawubonye. Hano kuri telefone ndi kumwe na mubyara wawe Nizeyimana Yahaye, waramumbwiye mu kiganiro. Ariko mbere yuko nguhuza nawe nagira ngo nkubaze aba Abanyarwanda benshi bakumva bakumvise mu kiganiro, bakumvise ugarutse kuri kino kiganiro kigira inshuro ijana kuva Gasaro Kaburaga gatangiye, urumva umeze ute kuba waraje gushaka umuryango wawe ukawubona mu cyumweru kimwe?
Ndabirashimishije cyane kubera ko naje ahanga ku ijwi rya Amerika nshakisha umuryango w'iwacu. Imana ikabikaba imbabaye nkajya mbabona vuba vuba. Ibyo ni byiza cyane, birashimishije kandi nanjye ndashima namwe abakora ku ijwi rya Amerika, ndabashimiye ijana ku ijana.
Urakoze cyane ugushima. Ntatinze rero nabikubwiraga umuryango wawe urahari uhagarariwe muri kino kiganiro na mubyara wawe Nizeyimana Yahaya wavugaga mu kiganiro nawe ubushize. Yahaya Nizeyimana wiriweho?
Iriwe neza.
Nguyu rero umubyara wawe Fish Ismael Bizumuremyi ari hano ngaho musuhuze.
Muraho Bizumuremyi, ndagushimiye no kuba waratangiye ngaho kwitwara kuvuze. None tubashije kukubona rwose, tumva twishimye, imitima yacu irishimye cyane kandi n'umuryango wacu urabyishimye.
Ismael, wamwumvise ibyo yavuze?
Eh, namwumvise. Wongo Yahaya ndatekereza ko yari mukuru kuri jewe.
Yego.
Ndatekereza ko anzi aranzi no kugishwa no kuba namuzi neza ariko waranzi. Bishimye ijana ku ijana bitewe yuko nagerageza kubashakaho, ndabirananira, ndongera ndagereza inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Hari umuntu wangiriye neza mbyaye imbere y'ijwi rya Amerika, nca ku ijwi rya Amerika. None nanjye nabonye, ariko noneho ikibazo gihari aho ndi jyewe ndi kure cyane. Ndi mu gihugu cya Uganda, ndi muri Kampala mu mujyi mukuru w'igihugu cy'Ubugande.
Yego. Mukanya muraza kuganira, ndabaha nimero, buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo muganirire mu gikari. Ariko nagira ngo nkubaze Yahaya, niba iyo ushobora kuzamura ijwi gatoya, nagira ngo umuhe amakuru make yo mu rugo, umuhe amakuru y'abamutegereje, umuhe amakuru yuko hifashe aho ngaho mu karere ka Ngoma ahakomoka.
Yego Fisi, rwose Ngoma turagutegereje, dutuye Ngoma mama wanyu baracyahari babiri aba muri Amerika wo bitaga Farida ari abandi babiri baba mu rugo kwa mukecu ari ubana mukecu urugo ariko batuye hafi ya nyirakuru nukuri kandi na nyirarume arahari witwa Yusufu we yitiranyaga ko ashobora kuba ari se ariko ni nyirarume kandi nukuri baramurindiye baramutegereje kandi nukuri baramwishimiye kuba bamubona kwifuza ko rwose yego wenda aho wageze niyo yaba ariyo ariko nibura wakibuka ukaza ukagira tukishimana tukamenya ko twamaze kubona imitima ikururuka pe tukamererwa neza.
None Yahaya, mbere y'uko nkureka kugira ngo muganirire mu gikari, nabivugaga ngitangira iki ni ikiganiro kigira inshuro y'ijana duhurijemo umuryango wanyu n'umwana wanyu Fils Ismaël mwari mumaze igihe mwarabuze, nicyo ushaka kuvuga muri kano kanya mbere y'uko nkureka?
Ikintu cya mbere nakora ni ugushimira ijwi rya Amerika iki kiganiro cyawe Imana kugeraho n'ikiganiro duhuza kandi kigatuma umuntu yisanga akaba yumva umutima kuba yabona umuntu yabuze nko kuzuka kuko burya umutima ubabaye bumeze nk'uwapfuye. Nukuri turishimye kandi nukuri badukoreye ikintu gikomeye mwebwe n'ijwi rya Amerika muri rusange.
Urakoze cyane
kandi cyane.
Natwe turagushimiye, uri umuntu mwiza. Fils Ismaël Bizumuremyi, hashize gusa icyumweru kimwe uje mu kiganiro, none ubonye umuryango wawe, ngaho mbwira wowe bya byishimo watangiriyeho ubungubu nyuma ya Marceline Kamunazi ariwe twabonye mu kiganiro cya mbere, niwe mwana twashoboye guhuza n'umuryango mu kiganiro cya mbere, none nawe muri kino kiganiro ukinshuro y'ijana tuguhuje n'umuryango wawe, none wowe urumva umeze ute?
Murabanza mumbabarire bite ko ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza kubera ko ikiganiro nicyo kinyishe ufite rugandi rwinshi mu kanwa kanjye.
Yego,
ndishimye ijana ku ijana. Era Imana izabambere icyo ikintu cyose igishoboka cyose. Ndishimye kabisa, ndishimye. Ubu ngubu nyine gahunda afite kubera ko nanjye ahangaha ngubu ngubu mfite famiye nabikubwiye.
Yego,
ubu ni ukuvuga ngo nyine ndashaka kwishobora iyo nshobora kuraba nga mbonana na Yahaya nimba ari no ku WhatsApp, sinzi nimba ari ku WhatsApp.
Ari kuri WhatsApp, ibintu byose murabivugana mu kanya rwose. Murajya mu gikari muganire.
Okay, waba ari kuri nimba ari kuri WhatsApp katawo icyo cyangu kiroroshye. Kiroroshye turaza kuganira, ariko ndishimye n'ikindi cya kabiri ndamukaje mu Rwanda ngomba kugushaka kandi nashaka kujya ngo mina nimero yawe ne yawe igendana.
Atari yakazi.
Itari yakazi. Kubanga kizamfasha kugira ngo ubu nyine ni ukuvuga ngo nawe urimo umubyeyi wanjye, ubu nawe urambyaye. Nuri wecyo kati nenze nandi yaga nashaka na ibisigaye turaza kubiganira na Yahaya.
Ndabashimiye cyane, mbikuye ku mutima kuba mwafashe kano kanya mukaza muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Muje guhura nyuma y'imyaka 30 mutandukanye, mwari abana batoya. Yahaya wari ufite imyaka 11 icyo gihe, Fils Ismaël nawe yari afite imyaka 4. None reba aho ibintu bigeze, Imana irabikoze. Ngaho rero nimugende muganire, mwishime, ngaho mbasezeyeho amahoro y'Imana.
Amahoro y'Imana nawe.
Ibyo nari Imana ibane nawe no uratubyaye pe no kandi dukuriye igikorwa gikomeye. Mama mutuzahora dushimye ijwi rya Amerika n'ikiganiro.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kabura gaundi mwana ijwi rya Amerika yahuje n'umuryango we ni Joseline uza mukunda bari bamaze imyaka 30 batandukaniye kurushashi bahunga ndifuza kwasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kabura gashakisha umuryango atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo
nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nza kugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye niko umutima amaze gukura wambwiye hanyuma ngo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse aganye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwaho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Kongo ya Croix Rouge
turi muwuhe mwaka ni muwuhe mwaka uribuka icyo gihe
muri 1994 ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma njyewe njya kuvoma
mwahunze muturutse he
twahunze duturutse ahantu twasengeraga numvaga hari izina rinzamo ngo ni Iremera hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri kaga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo
wari ufite imyaka ingahe
mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5 ariko nabonaga ndi kwa sogokuru
papa wawe yitwaga nde
ntago nari muzi mama niwe nari nzi yitwa Gafora mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru
hanyuma muhunga muva aho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe
ntekereza ko nari kumwe na ba sogokuru ariko duhunga ubwo twaraye aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turaye ahantu ku birago twumviye muri salo mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo
hanyuma rero murakomeje murahunze mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwajyanye mbese yari umugabo cyangwa umugore
yari umugore
hanyuma se wambwiye yuko warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo bahakuvana bakujyana muri Orufurina Orufurina bakujyanyemo ni iyihe
banjyanye muri Orufurina yo muri Kongo
muri Kongo ntabwo wibuka uko hitwa
ni muri Kibumba hari muri Kibumba icyo
gihe muri Kibumba birumvikana ruko wagiye kuvoma amazi warageze muri Kongo
oya nari ntaragera muri Kongo twari tukiri mu Rwanda hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu tuza gutandukana mubuze hanyuma imodoka ihite ihansanga ihingeza mu injyana muri Kongo
ngira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze niki wibuka
nibuka hari imbuga ngari iya mbere yari irimo amazu abiri hariyo twacanagamo niyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe
hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo
abaturanyi wibuka mbo kwa sogokuru wawe ni bande
nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango afite umwana witwa Nyirabagenzi hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina n'umugabo witwa Tanazi n'umugore witwa Nyirabashitsi. Abo ni bo bantu mba numva nibuka.
Hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda kuburyo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka?
Andi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri saa Gitarama.
Niho
hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shorongi biri muri za Rubindo ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezemo.
Kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka?
Nuko utwo duce naratwumvaga habaga tutwitegeye wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko aha naha ngo hakugiriya gucunguza ngo ni za Shorongi, nkumva mbese utwo duce turatwitegeye yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye.
Uri umwana muto yawumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko Ishorongi
na za Rutongo,
hanyuma ukagutekereza kuba buriye ku Rushashi. Izina Uzamukunda wari urifite muri 94?
Yego, iryo zina nari ndifite.
Ko wajyaga mu misa wari warabatijwe?
Oya, ntabwo nari nakabatijwe.
Iri joze rine bari guhaye ryari?
Nuko umubyeyi wamvanye muri Orufirina yarambaje ngo witwa nde, ndamubwira nti nitwa Uzamukunda. Arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline. Ubwo akagenda arinyibutsa arinyibutsa ngira yo yose ndayababwira uko nguko, ariko Uzamukunda n'iryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe.
Aguha izina atakubajije akubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa Joseline?
Uzamukunda Joseline, yongeraho Joseline, ni naryo nabatijwe na magingo aya, ni naryo riri mu irangamimerere.
Uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore?
Yari umugore, yari asanzwe anaharerama abana, kwa kunda reba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo. Yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo, natwe duturutse mu rindi tente.
Ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze, yitwa nde?
Yitwa Mukarurangwa Serafine.
Nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba kugira ngo dushobore kugufasha kushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye. Niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya, niba hari umuvandimwe, hari umubyeyi wawe, papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe, hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge, abo bose niba hari ukumva, nikiwumva ushaka kubabwira n'uwa munota umwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge ikibari ku mutima.
Numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane. Imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye, babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane. Kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane, ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bihora bindi ku mutima bimbabaza. Nifuza kuba nababona rero.
Ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya, hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamanye ko wabonye umuryango. Komeza rero utegereze uwizeye amahoro y'Imana.
Nukuri murakoze, kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mu mpaye, nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Abanyagicumbi, Abanyarurindo, Abanyarutongo, mwaraduhamagaye muduha makuru twayakurikirana tugasanga ahura. Maze kumenya aho umuryango wa Joseline Uzamukunda uherereye, nahamagaye umubyeyi we Mukakabano Dafroze atuye mu karere ka Rurindo, akagari ka Bubangu, umudugudu wa Karabo.
Uraho neza?
Uraho neza mubyeyi, amakuru yanyu? Ni Venus Nshimimana no ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Uranyumva, uranzi, barakumbwiye?
Ako mwumvise vuba aho mvugiye?
Mvugana n'umukobwa wawe. Waramwumvise se Uzamukunda?
Naramwumvise.
Umwumvise uramumenya?
Naramumenye.
mbira mbawara mwuzi sabadwara kumgie watinu mkoga wawe nishicha kumgie kwa mkoga wawe mbese mna tanduka ni hemo bjei
tanduka ni hanu hagati yokuru sati ina mwono
na wera mgie yu kukoko ajeze kurushashi kwa mga tanduka ni jaji nzegute kujira mwono tanduka ni
Mwepari tu haja dudu kambite Hariho pari kujiri Nona hongo mwahi Iti wameto mwede kubuoma
Yego
Ajie kubuoma ajana nungana na wena atora guye Dawajira nini mugende muza na mazi Mbateche rijikoma Mwagari ngasamu na aninza mangwa Mwagaruka Ahungo hagaruku wa uri
niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma
nibyo bose
mbese abaturanyi banyu bari yabaga kuba yibuka baracyariho
kuba yarapfuye
oh komera
ati nawabo na nyina wabo mukagago ziteriya nawe yarapfuye
naho se uriya mwana we nyirabagenzi
wari
nyirabagenzi aracyariho
n'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi
mwigeze mutura aho ngaho za rutongo mwigeze mujya mu isoko ry'ishyorongi
ndereka akwari hahinduka pari dutuye muri rutongo muri komine ya rutongo
yego
ubwo se giteri yari cyuga umudugudu wari kuca serire yari kigufi mbega ntaho yayobye
ntaho yayobye abivuze neza ijana ku ijana rwose uzamukunda n'umukobwa wawe nta kabuza ibi nibyo uko yabivuze nuko nawe ubivuga nibyo ubu rero mukanya ndare ndabahuza kugira ngo muvugane ariko nagira ngo nkubaze mbwira wumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka 30 ukamwumva ku ijwi rya Amerika mu kiganiro gasoro kaburaga niki kintu cyakujemo nk'umubyeyi icyo gihe watekereje iki mbese wararyamye urasinzira mbwira
ayawe warahandiriye umutima uradiho n'ubu uracyadiho ariko niyo mpamvu gutyo numva ko wenda atari nawe ntuzisize avuga ukuntu byagenze numva ko ari we rwose ubu tereka hari tubonanye neza areba n'isura ye nibwo navuga ni nyine umwana wanjye ubwo ndumva mbyemera nkabyemera neza
kongiye gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze ni wowe uri umubyeyi we ukomeze utegereze ngiye kumushaka ngiye kumushaka ndebe ko namubona hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya nimube mukubye telefone ariko uwo mugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha hanyuma mbanze nshake uzamukunda mvugane
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje
maze kuganira na mukakabano mwumvise ko amakuru atanga nayo umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muhi inkuru nziza
uza mukunda amakuru yawe
neza
ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika
yego ndabumva
uranyibuka
ndabibuka
uri umuntu mwiza uri mu rugo
ndi mu rugo
hari abantu muri kumwe
Yeah.
Uri wenyine?
Narindi kumwe n'umwana ariko.
Nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza nuko ari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri ruhande bari bugufashe kuyakira ba kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima.
Yeah.
Hari abandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko
nakuboneye umuryango wawe.
Yego. Ndikukunda.
Unezerwe ufite umuryango uhagije mama wawe tumaze kuvugana no barategutegeje kugera ngo muvugane mama wawe tumaze kuvugana. Bari baraho mwari mutuye niho bakiri nuko hahindutse niho bakije ariko uko abingiraga irutongo niho niho mutuye ariko ubu ngubu noneho tuye muri rurindo harugira ariko nibyo.
Mama wawe ari mumaze kuvugana?
Mama wawe arahari tumaze kuvugana n'ubu mukanya ndamuguhari ndabayahuza muganire. Mama wawe rwose mwatandukaniye ku rushashi nk'uko wabimbwiraga nibyo mama wawe namubonye.
Mama yanjye we kuvugana
nawe yakere gato hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire. Abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine mbangira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi burya no kwishima birasangirwa.
Yego.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa. Agasaro gasanga yandi kurubingisa. Gasanga ya ngakokaraje. Agasaro gasanga yandi kurubingisa. Agasaro gasanga yandi kurubingisa. Gasanga ya ngakokaraje.
Abandi bana ijwi ry'Amerika ryahuje n'umuryango wabo ni bukuru na butoya. Abanyarwanda kazi bafite ubwenegihugu bwo bubiligi bamaze imyaka irenga 20 bashaka umuryango mu Rwanda. Butoya na mukuru we bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge ari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu 1994. Nyina Agnes Mukansango amaze kwitaba Imana bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na Nyirarume Damascene Ndagijimana sekuru Venant Kayumba amaze kwicirwa icyahinda bakomoka ahitwa ku Mubuga ni hafi y'Ikibeho mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro. Louise Bukuru yaje ku ijwi ry'Amerika ndamwakira.
Je me suis retrouvé en Belgique en 1994, en juin 1994.
Nisanze mu Bubiligi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyuma ya Jenoside yabereye mu Rwanda byabaye ngombwa ko mpunga u Rwanda njya mu Burundi nyuma ndirwa n'ababyeyi b'Ababiligi.
Ni quand il fuit au Burundi, icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe?
Alors je ne sais pas exactement mon âge, mais je serai né
sinzi imyaka yanjye ariko nshobora kuba naravutse hagati y'ukwezi kwa kabiri muri 1993 no kwa mbere muri 1994. Nari mfite hagati y'amezi 4 n'atandatu.
Tu as des nouvelles de ufite se amakuru y'ababyeyi wawe?
Non, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. On m'a dit que ma maman biologique était décédée. Mon papa.
Nta makuru mfite ku babyeyi banjye. Bambwiye ko mama yapfuye. Papa we nta makuru ye twamenye kuva mu gihe cya Jenoside kugeza ubu. Hari marume ntazi aho aherereye, ashobora kuba akiriho.
Tu as le nom de ton oncle? Oui, j'ai
le nom de mon oncle.
Yego ndarizi, yitwa Damascene.
Comment s'appelait mama wawe yitwaga nde?
Alors ma maman s'appelait Agnès Mukasangwa.
Yitwa Agnès Mukasangwa, niba ndivuze neza. Papa yitwa Venant Kayumba.
Est-ce que tu sais plus ou moins waba uzi se byibura aho bakomoka?
Alors on m'a dit qu'on serait originaire de Mubuga.
Bambwiye ko dukomoka mu Mubuga hafi y'Ubutare.
Ça c'est une démarche très spéciale que tu as.
Iki ni igikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka 30 uvuye mu Rwanda ugahungira mu Burundi imyaka 30 ubuza ababyeyi bawe.
Pourquoi ça t'a pris autant de temps?
Kuki watinze gutera intambwe?
Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
Muri iyo myaka 30 harimo kuva mu bwangavu n'ubukumi ukaba umuntu mukuru. Nifuje kuzuza inkomoko yanjye, nari naravuze ko nzabitangira mfite imyaka 30 ngashaka umuryango wanjye.
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi?
Mbese wabuze uko mama wawe yapfuye ari mu Burundi bakubwiye uko byagenze?
Oui, donc elle serait décédée dans les camps de la Croix Rouge.
Ashobora kuba yaraguye mu nkambi za Croix Rouge azize uburwayi ntazi.
Voilà, exactement lesquels je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
Si par chance tu retrouvais ta famille. Ugize amahirwe ukabona bawe mu Rwanda. Quels sont tes projets? N'icyo wifuza gukora?
Alors je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère que eux ont envie également de me rencontrer.
Ndifuza kubabona birumvikana niba nabo babyifuza. Nzasubirayo kubera ko ariyo nkivayo. Nasubirayo abahobera icyo cya mbere nakora.
Et les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
Maze kubona nyirarume w'abana bashaka umuryango witwa Damascene Ndagijimana naramuhamagaye atuye mu karere ka Huye umurenge wa Tumba.
Nabamenye cyane rwose mama yamugomeye. Nabamenye nubwo hari abana batoya cyane ariko ijosomi ndagize ijosomi n'umuryango wabyara.
None se mbwira Damascene, wumvise umeze ute ubonye amafoto y'abari abana mwaherukanaga muri 1994 muri Bujumbura?
Kuna nakoze kamare ya kwa mama atanga nyari. Kwa mawi wa wajabu ajabu saa za kapa. Ya mpye ngo. Gaji zi. Kwa na mama tukuka ne. Awa ni kwa na nyari ngo. Kwa haji matuko tazi. Kaza na muka bo. Aba anangu wa kwa na haba sinye. Kwa 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 kwa
Oya, wagize neza kubatanga n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye. Birumvikana ntiwabishoboye ariko nabo bashubije amaso inyuma bize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona bibukaga Damascene bibukaga n'iriya foto. Mbese mbabariye kugusubiza inyuma gatoya, nta makuru ya papa wabo kuruye bite byagenze gute?
Papa yungira ito Kayumba zanyi. Ni kunye Kayumba niwe papa wangi yungira. Kayumba zini kwanda njima zada mazeni. Kanyuwa umisiti wangi ito ka anyisi mukansani.
Hanyuma se niba papa wawe aliwe Kayumba Venani umugabo wa mushiki wawe yitwa nde?
Umugabo wa mushiki wangi na kumuzi. Kurera ko urabona mushiki wangi ibintu byo gukorera amafaranga kutombura. Hanyuma baracyakane. Maze gushakana muri 1994 era mu Rwanda. Hanyuma nza guhunga ndavugana ndetse kumbuka ngo ndavuga nti ubundi tumbona data na mama ba na muka data mbega mama ye yapfuye. Wacu na mushiki wangi butombura akwiye amahoro. Mageze sanga bahe nabo ngo barahunze agaruka nyuma namubaza ukwezi kumwe kuri gatatu ubu hanyuma yakurikiza nabo bana abo kongeye kongera kubona nabo yari umutungo kazi w'umudamu n'umugabo bari
agasaro kaburaga kabonetse.
Maze kuvugana ndamuhuje n'umwe mu bishwa we Louise Bukuru baraganira.
Damascene rero Ndagijimana, nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze n'abakobwa bawe abana ubereye nyirarume, abana umwe muri bo Bukuru yaje hano ku ijwi ry'Amerika tubwiye ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye. None nakubonye nawe rero nagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damascene, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier, cette fois-ci par le biais de La Voix de l'Amérique et l'émission Agasaro Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle, Ramutsa Nyokorome.
Bonjour
Damascene, et enchanté, réellement enchanté. Ati à toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler. Que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir.
Je souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
Atinange ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi. Je vous remercie à vous tous, les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille.
C'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je n'en serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
Ati ndashimira cyane Venusiti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30 ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima nari ntegereje
Imana mu umugisha utakabareje
Namba bien lui faire passer un petit message à Damasen parce que on en a pas vraiment discuté mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu mais quelque part cachée dans mes recherches, il y a ma sœur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damasen sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se mettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très très heureuse.
Adam Guyati. Iyo buri gihe mvuga jyewe atariko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntabwo naje jyenyine naye ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo gusa atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane
agasaro kaburaga kabonetse
Nyuma y'imyaka 30 Jacques Muhire atandukanye n'umuryango we yarawubonye we na mushiki we bari baturanye ariko nta n'umwe wari uzi ko undi akiriho batuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kagenge gitandukanye n'umudugudu gusa kuko Muhire atuye mu mudugudu wa Kiruhura naho mushiki we Sylvia Ingabire akaba atuye mu mudugudu wa Tara abagenzi banjye ariko bagira ubusa na Fulgence Kizuwera baramuherekeje bamushyikiriza umuryango
umuhango wo kwakira Jacques Muhire watangiriye mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika kuri paruwasi ya Mayange mu Bugesera padiri abanza kumuha umugisha mbere yo kwerekeza kwa mushiki we
Ndagushimira uko warinze uyu mwana umuhire kandi
kwa mushiki wa Muhire ni mu mudugudu wa Taba naho kwa Muhire ni mu mudugudu wa Kiruhura bombi mu kagari ka Kagenge Imayange mu Bugesera kwa Sylvia Ingabire ariwe mushiki wa Muhire twasanze imbaga yakubise yuzuye Muhire yakirijwe amashyi n'impundo Murugo kwa mushiki wa Muhire kubera imbaga yabaje kumwakira kubona ho wakandagira byarihurizo kwa mushiki we basengera mu idini ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi bafashe umwanya uhagije bamuhimbira indirimbo zakunze kuzamura amarangamutima y'imbaga yari hateraniye Muri izo ndirimbo kandi harimo n'iyibumba ati insanganyamatsiko ku kiganiro agasaro kaburaga cyamuri isanga Muri ibi birori kuri Muhire wari umaze imyaka 30 yaraburanye n'umuryango byamurenze byari bigoye kugira icyo avuga mu ruhame kubera amarira y'ibyishimo
kuri uyu munota no kuri isaha n'ibyishimo gusa muri njye kuko umutima wakingurutse kandi nuri hano wese arabibona ko ari bineza neza shingiye kuba nahuye na mushiki wanjye mushiki wanjye Sylvia umuntu wamaze imyaka 30 mutabonana kongera guhura ni ibyishimo gusa
ibi neza neza kubwira ibirori no kuri mushiki wa Muhire Ingabire byaruko
kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye Muhire Jacques umwe wenyine mfite kuri yise mutima wanjye ufite ibyishimo utabasha kumva kuko nawe urabizi kubahora umwe uri nyakamwe sinkiri nyakamwe ndavuga nti musaza wanjye nkamuhamagara kenshi kuri telefone nkumva umutima wanjye wararuhutse cyane uyu munsi rero byabaye akarusho kuko nabambazaga ngo Muhire waramubonye bamubonye kumugaragara
isuma yimbi hari imana n'umugabo wa Ingabire umva uko yakiriye kubabonye muramu watarazi kwa kiriho
kuba uyu munsi abana babona nyirarume bumvise kwahari ibyishimo byabaye byinshi ubu rero kuba mfite muramu wanjye nanjye nagenda nkicarana nawe tukavuga byinshi kuko hari amabanga abantu benshi badakunda kuvugana ariko kwicarana nawe tukajya inama tukuba ku muryango biranejeje cyane biranejeje cyane
Muhire na Ingabire nyuma yo guhuzwa n'ikiganiro gasaro kaburaga hari icyo babwira abandi bataragira amahirwe yo kubona abavandimwe babo
abantu bose babasha gukurikira radio ijwi rya Amerika mu kiganiro gasaro ni bafungure kenshi aho bumva makuru bahana hana makuru ko ari abantu barangisha abantu amakuru ntagende neza bakabatayumvisha ko ugasanga babumvishe babazi ni ukuri nibabwirane bahave communication kugira ngo abarangisha batabashe gutababona imiryango yabo bitabye batabashe kuyumva bagende barangirana kuko uko biri kose nta muntu kuri isi dafite uwe
icyo nabwira bakurikira radio rya Amerika mu gasaro ka Buraga kiriya kiganira nkuko nabivuze ubushize nabonye ari nk'umugambi w'Imana wo guhuza abantu bagiye baborana nababo kiriya kiganiro bagikurikirane cyane rero ntabwo ari ibintu byo gupapira ahubwo biragaragara ko ari ibintu bya nyabyo
umusaza yipimake musabye Imana wareze Muhire kuva mu 1997 amukuye mu kigo cy'imfubyi yasabye imbaga yaraho kurushaho kwimika urukundo
nakoze ibyo nshobora Imana yanshoboje bavandimwe n'ubu nzakomeza mbikora igihe cyose nzaba ngihumeka namwe nabasabira kugira ngo tuzagire ikintu cy'urukundo uwo ari we wese agira urukundo akunda Imana akunde na mugenzi we
kuba ari bitabiriye kwakira Muhire mu muryango nabi byishimo byari byose
nongeye gushimishwa n'uyu mwana wari warabuze mu myaka 35 ni myinshi mu by'ukuri turishimye cyane
twese twaje kubera icyizere twizeye ko Imana yabakoresheje mukabona abandi bantu n'abataraboneka bazaboneka utazaboneka ntituzamubabaza ku rwacu ruhanyu nk'abaturage iyi radio turasaba kwira ngo abakozi bayo uteka bazabaha ubugingo buhoraho kandi natwe n'abantu bacu twaburanye tugira imiteguro abakiriho bitegure kugaruka kwa Kristo turi bugufi
Muhire ari mu bantu bagera kuri 68 ijwi rya Amerika imaze guhuza n'imiryango yabo nyuma y'imyaka 3 itangije ikiganiro gasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga muri uyu muhango wo guhuza Muhire n'abavandimwe ikijisho ry'umunyamakuru ridasigana n'amatwi ye byasigaranye byumvikana ko hakira abatari bake bakinyotewe no kubona babo batandukanye kubwo amateka asharira u Rwanda rwanyuzemo nk'abatuye imayange batubwiraga ko ababo baburaniye mu mashyamba ya Kongo gusa bari cyafite icyizere cyo kwakirwa mu kiganiro gasaru kaburaga no kubona babo Echo du Rusajwi rya Amerika mu Bugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda
Ikiganiro cy'umunsi ntano kirangiriye ariko mbere yo kubasezeraho ndifuza gushimira mbikuye ku mutima umubyeyi wumva ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru buri gihe uko ikiganiro gitangiye ambwira ko turi kumwe yitwa Mukabutera Dative atuye mu murenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya mbere ni mu mudugudu wa Kabusunzu ijwi rya Amerika iragushimiye mbashimye namwe kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyama cyo kumuntu ushakisha ni 001 202 743 4 nongere nyisubiremo 001 202 743 4 nongere mbifurize gutangira umwaka kaneza naho mutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana